feeling my body, body. She's feeling my body. She's feeling my body, body.
Anagaling shikiliya, shikiliya, shikiliya.
She's feeling my body, body. She's feeling my body. She's feeling my body, body.
Anagaling shikiliya, shikiliya, shikiliya.
Ninapenda ye alivyo simple tu. Yapo na muonekano matawi ya juu. Kuanzia kichwa chake mpaka mguu. Watoto wa mjini wanasema fool. Na mtoto mzuri na meshaiva. Anataka nimpeleke mpaka Singida. Aje geto ni mwonjeshe ile kasava. Kasava, big kasava.
Kila kona ya mtaa wanamtaka. Wakiniona mina mtoto wanadata. Wanatamani kuomba piga ata picha.
Baby mama mina muona kwenye future, hey.
Ashebuke mina hela. Anapenda tu vile mini msela. Hata nikipata msala hawezi kuniacha hata nikienda jela. She's feeling my body, body. She's feeling my body. She's feeling my body, body.
Anagani shikilia, shikilia, shikilia.
She's feeling my body, body. She's feeling my body. She's feeling my body, body.
Anagani shikilia, shikilia, shikilia.
Baby and the queen, queen. Na moyo amesha win. Yes, napendana wana twitter si ma twin. Kama jana na juzi sisi bado tuko tight. Haters wana ngoja sana siku moja si to fight.
Baby I'm so down, so down for you. So 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 down for you. Baby I'm so down, so down for you. So 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 down for you.
Kila kona ya mtaa wanamtaka. Wakiniona mina mtoto wanadata. Wanatamani kuomba piga ata picha.
Baby mama mina muona kwenye future, hey.
Shebuke mina hela. Anapenda tu vile mini msela. Hata nikipata msala
hawezi kuniacha hata nikienda jela.
She's feeling my body, body. She's feeling my body. She's feeling my body, body.
Anagani shikilia, shikilia, shikilia.
She's feeling my body, body. She's feeling my body. She's feeling my body, body.
Anagani shikilia, shikilia, shikilia.
She's feeling my body, body. She's feeling my body. She's feeling my body, body.
Anagani shikilia, shikilia, shikilia.
She's feeling my body, body. She's feeling my body. She's feeling my body, body.
Anagani shikilia, shikilia, shikilia. Shikilia, shikilia. Shikilia, shikilia. Shikilia.